no wada himbe wato leede chapande tati fuddi tewtugol kanyum e gollugol iranium e leedi men Niger do nan der departement mo Arlita region mo Agadez ala sa mumun goto arandebe gollube do enen gollal iranium on endan o wi wakkati o yeggitay
lalli
de gonga min nati golle basul iranium o illa wakkati tuba ko be ben tawano do der majji minen balebe gollal amin woni aw tiade loreji din adude e sottinde masinaji gollirtedi ni woronje en
mutela tende fudine
nenne golle arande onon ni fuddine na
hakika mumun ko fari
hakika golle arane den minen puddide min andanu du fu wakkam kutuba ko be garti fudi min adam masinaji din ni miden ciottinana be to neddo singi ko ngalmu to bantangal de masin on woyi sai be gara e tigga sawru don miden ni sogeji gadama to tigga don sima waddi watte fiyane lamba min jila dake tuba ko be ibe tayko to jandi iranion din heboto wala ko min andani sai ni wakkati warde wakkati miden gi'a ngopittoji jamdi di ibe itta dum ibe gatta e manaji be tumba der kesuji ledde ko lanel pirogel gom no wara jeddire fu no ada kesuji di no yara faran
yeyi france de chi
dubi fati ni enda hande de ense en kisaka
an anka gama shekarun
deni en limi dubi illa min puddi fa warde wakkati jamdi di wona no waseno itte do der leedi meden wadan handen dubi tawti la soji didi e nay na la soji didi e jeego miden godi mawdo amin gom tubaku non omo wi e oublien dekotodo e makko woni monsieur singeneti den danon dem bartele aw jo lanel gel woni francis der bandira amin balebe wurbe handen min tato min ciemogo on e goddo gom emi andani amma wakkati min gadanno golle taykaki den bibbe leedi niger jangube mawbe tawabe der gollal gal duuda leede yasin be juudete wobbe no juude guiné wobbe no juude leede go ciemogo o tan woni jangudo mawdo bi leedi
jolo ko ke gare men niger
de won fuko keddon e le golle de gaddon den ha
alhamdulillah allah
golle den yettore allah ko min gari sey minen sey baso ami hande min dimi min tanni min tanniti yettore allah min gala fu sadorna
masada ko mi fisi billahi